kuishi kwingi kuna mengi ila kama we bado sijamwona baby bado sijamwona wakukufikia tarobo kichwa kina mambo mengi ila upendo wako bado na uona nikifumba macho bado na kuona how beautiful you are baby basi napenda unavyonidekeza baby nikikosea unigombezi unanielekeza baby mwenzako napenda unavyonidekeza dali nikikosea unigombezi unanielekeza baby na kama sio mtu wako wewe utulivu ningeupata wapi kama sio moyo wako wewe baby upendo nautoa wapi kama sio
nakusa tena utadhania sio wangu kama sio mali yangu oh, msiri wangu kama ndo kwanza namuona ameridhia shida zangu na iki kidogo changu kikubwa cha barabu tukikosa wali atadonda asapora nikwambie hakuna neni jua mie kama ambavyo baby vile unavyo baby basi napenda unavyonidekeza baby nikikosea unigombezi unanielekeza baby
mwenzako napenda unavyonidekeza dali nikikosea unigombezi unanielekeza baby
kama sio utu wako wewe utulivu ningeupata wapi na kama sio moyo wako wewe.